emaqala azinginekhiphanyana yini uyashada zami afika kancane mhlawumbe sizoba nenhlanhla sithole iyangamayisanyana yabo
Just keep some more, no, Papa.